Yeah. It's Tafiko on. Yeah.
Nimeamka asubuhi nikaona ni poa ni kucall jana tu kuachana poa ilibidi tu ni G-force ni poa tu kuwe na peace madrama zuchokesha kamsi amelala club siku nzima akilewa mi siko perfect vitu zingine inevitable kwa hii life ndo maana siko worried na kanda enda far kabai nao siko barred ndoto za kuwa star kuishi ndani ya palace the ambassador nasimama ka afande na do all I can nisibaki pale pale maisha ya kupare from Monday to Sunday imefanya karibu tuachane yeah najua kwa binadamu nimefanya vitu mob zingine poa zingine mbaya naomba usinisahau lord naomba usinisahau lord naomba usinisahau nikiomba msamaha najua utanisamehea wendo mti mindo branch naomba usinisahau lord naomba usinisahau lord naomba usinisahau naomba uniforgive sikuwa najua humility ndo key to better things toka nijue that nothing was ever the same na si give a damn about vitu how say ni watu malicious na ma hypocrites at the end of the day only one the sovereign one judge one church one son one earth, one blood, one love. Sote tuko same. So time unabonga, unafauji double check. None is ever better. Snake and pretenders. Unonyesha love, but deep down uko jealous. Down uko jealous. Najua kwa binadamu nimefanya vitu mob zingine poa zingine mbaya naomba usinisahau. Lord, naomba usinisahau. Lord, naomba usinisahau. Nikiomba msamaha najua utanisamehea. Wewe ndo mti mimi ndo branch. Naomba usinisahau. Lord, naomba usinisahau. Lord, naomba usinisahau.
Anasa za dunia zinanitoa mbio. Ibilisi nena nipeleka kichinjio. Najaribu kumhepa bado wananiandama. Meapa hata lala mpaka one nimezama. Mini mnyonge sina kunipigania. Nasikia sauti yake kila saki niambia
Mungu naomba jawai kusaidia. Kuja kwangu kile unataka minta kupatia.
Nimeua, nimezini, nimefanya mabani, nimethulumu maskini. Usiku silali, nimejawa na uoga. Nikifunga macho naona pepo na nyoka. El Shaddai Adonai, wewe ni Ebenezer. Najua kwa Kristo, kila kitu nitaweza. Wewe unipajua, unanishushia mvua. Mulikia njia zangu, nipate kukujua. Mahali wewe uko, meniandalia makao. Kajambazi msalabani, naomba usinisahau. Mahali wewe uko, meniandalia makao. Kajambazi msalabani, naomba usinisahau.
Najua kwa binadamu, nimefanya vitu mob. Zingine poa, zingine mbaya, naomba usinisahau. Lord, naomba usinisahau. Lord, naomba usinisahau. Nikiomba msamaha najua utanisamehea. Wewe ndo mti mimi ndo branch. Naomba usinisahau. Lord, naomba usinisahau. Lord, naomba usinisahau.